from Brown. Cash. Rash killer. Well, I'm a watch you say that when you made one. You made one. Akubakubanze sila ba chichamo. Chichamo. Anyone fi biata teta. Biata te. Echivanga chakuteta. Chakute. Aba kekete baba pieta. Mo baby babo pie. Kate nyumilwa. Alina ya nyumilwa. Mugambia nyumilwa. Nyumilwa. Fete nyumilwa. 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 Alina ya nyumilwa. Mugambia nyumilwa. Nyumilwa. Fete nyumilwa. Mbakubye kano mwe mufukamile. Mufukamile. Mukaba masika mumile. Mwe mugamile. Chichali chituza newe mutambuza. Nyumilwa. Baby goma mbituza wakana tombuza. Zendi mulala. Kati nyumilwa. Nyumilwa. Alina ya nyumilwa. Mugambia nyumilwa. Nyumilwa. Fete nyumilwa. 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 Alina ya nyumilwa. Mugambia nyumilwa. Nyumilwa. Fete nyumilwa.
Yo, African representing. Your boy Rash Killer. We mad at them.